magana kw'iki gice cy'ikinyejana n'ukuba dukira kwanura icyajya mu itama byari byiza mu mabyiruka ubu ngubu n'ishaza gusa urumiya ni rwo rwimitswe bihera ubwo urukundo rurakonja umutima urabyumva uwa kuba umusada yabaye uwibura uwa kimoni zamba izuba rikarenga nk'irya kibera inka ni wowe wanyoye inka mama fata kamba yera wowe tujya kuva kera
ntabishakira uburyo sinari guhuza n'imbobo mu gihe hari njye uzi karaga mpozo ibitambo nibivugwe muhoshye urugamba rushire mpozi bikwiye ntubibone gashya wamaze kubyita ubugome naragiye izanjye igicuku uri gasozi nsiga w'inkuru igihe cyatugize bakuru reka bato bisomera inkuru
mama fata kamba yera wowe tujya kuva kera
for the best.